ddemu kunjagala tabu wakolanga giro mukwano guddemu ekyejo nakikomya nakula emmeme nakulabanga omubi kyokka nkwegayirira switi nsonyiwe luno lwenagwa ku kabenje natabuka obwonga amagezi ne gagwamu kwagala andi babei boli na ku sinema sinema no kale ayate mbaliga amazimo lunye ulala yali omudukavu kati wa miuka tewe nkula bide wana mufana nyomwala akola munyonyi kwatirwekisa odemo kunjagala gabo wakolanga giro mukwano guddemu ekyejo nakikomya nakula emmeme amazima olunyiye bulala yali omuddugavu akati wa myuka tewe nkulabidde wala ofaananya omuwala akola munyonyi sembereno ndabe ng'ono bwe yatunga oyerwo sembelero ndabengono weatunga oyerwo kale mama njagalanga buwakulanga kunjagala aha kale mama mbitanga buwakulanga kunjagala aha kale mama mbitanga buwakulanga kunjagala kale mama mbananga buwakulanga susuta kale mama mbitanga buwakulanga njagala sembera 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 kwatirwekisa odemu okunjagala nga bwe wakolanga giro omukwano guddemu ekyejo namala nakula emmeme nakulabanga omubi kyokka nkwemenyera maama onsonyiwe luno lwenagwa ku kabenje nakyuka obwongo amagezi ne gagwamu abalala banemye okwagala andi babei buli lunaku sinema sinema nokale ayate mbaliga amazima olunyiye bulala yali omudugavu kati womyuka tewe nkulabidde wala ofaananya omuwala akola munyonyi sembereno ndabe ng'ono bwe yatunga goyero aha kale mama mbitanga buwakulanga njagala aha sembereno ndabe ng'ono bwe yatunga olugoyero aha kale mama njagalanga bwakolanga onjagala nula jindo mwenyenga bwamwenyanga onjagala sembera 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 semberero Kalima wambi tangabu wakodanga Unjagala Mula jindo mwenyengabu wa mwenyanga Unjagala Mula jindo mwenyengabu wa mwenyanga Unjagala Kalima wambi tangabu wakodanga Susuta Sembera, sembera, sembera